Here's another one. Here's another one. Touch.
Narazini shako na furanda ni kumbe na umia roo inachoma Ulangula mapenzi kachikuwa na ni manena nkabako Penzi limekuwa vitani, penzi limekuwa shidani Wako ni nusulu nani, omoyo Tena nahisi nimepigwa kitanzi, moyo ni mpasuko radi Nani anitibu maradhi o moyo Kungangana siwezi
Kungangana
Yani kungangani ya mapenzi
Havana
Nimefika ukingo kingo
Havana
Haya maja shingo shingo
Havana
Hakuna tena na furaha jana Moyo umechoka kungangana Ni maigizo siku na mchana Unauchezea shere shere Mama niliacha yote anipita Vitimbwi na visa Ulipanda we milishuka Penzi kuriimarisha Ilikuwa lazima Kuna wakati utafika mine tutakwazana Niza makina Mwezangu kanivwa kama sama ingali mimnyawa Mama niliacha yote alipita Vitimbwi na visa Ulipanda we milishuka Penzi kuriimarisha
Kungangana siwezi
Kungangana
Yani kungangani ya mapenzi Habana staki mapenzi Oh yeah oh.
No 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 Habana Habana Ngangani hanga
Touch Five now.